This is an MUT Radio podcast.
And of course, I did tell you before the music and promos I gave you, we have an honor of being with someone, a legend of radio. She has been in radio for 29 years and still counting. She is a legend. We look up to her, Umama Wesizwe, not only at home, but Umama Njewe Kantu Yonke. We love her. We honor her. Her name is none other than Mam Lady D. Koza. Hello, Mama.
Hello, Nijani.
Siyaphila manjani?
Siyaphila kakhulu, siyajabula ubana abantu abasha sibe nolusha namhlanje. Siyazi ukuthi esikhathini esiningi sithi minani, wozani, sondelani, qhubekani, ebangene ngempela iy'ngane zethu sisebenze kube mnandi. Siyabingelela besila eMUT namhlanje, ngiyumkhokheli ngize kumavolontiya ami. Awu madoda.
Thank you, mkhokheli. So ngiyazazi ukuthi ena isona ingoma oyithandayo lezi.
Ayi, wangenisa mnandi uyandantansi kusami. Yabona ethina sivamise ukuvuma. Uthe mina ngithanda ulu mpela ngithandeni.
Uright impela ma. Uright impela.
Wa mnqayi.
Yebo.
Siyabonga sihlale kahle senza ujabule ujule la uhlelo lethu silenza bukhoma sikhona khona la. Kuthiwa ibhubani le hole besikuyona he.
Yes, la MUT.
Kwa mnandi sakhuluma nabalaleli, sakhuluma ne panel lethu ebikhona, khona utalent, khona ulungelo, kukhona la untethelelo, kukhona nomvuzo. Bebekhona nabanye bebekhona laphana kumnandi sixoxa nabalaleli boKhozi FM si live futhi ku Facebook kanjalo futhi khona uKhozi FM TV kunjalo futhi bekhona ke ne MUT besisonke ndawonye.
So mawami siyazi ukuthi you are inspirational abantu abaningi babukela kuwena. Abantu abangangeni in radio nabantu sebephakathi in radio like us sibukela kuwena. Mina nje to make an example ngakhula ukhona on radio.
Yes.
Ukade futhi wafika.
Yes.
Namanje ngisakhona and I'm sure even my own kids will be able ukuthi bethole wena on their radio station. So wenza ngani ukuthi uhlale uinspire kangaka and how did you get into radio because siyazi ukuthi ukusakaza bekungasiyona into epopular kangako back in the days. So Mam Lady D wangena kanjani emsakazweni?
Uyazi khona into ofanele siyazi futhi ukuthi as you develop ukhula eradweni you can't sustain yourself uma uzohlala u DJ Lady D wase stage. You develop with time. Asiqalela ngangena mina ngiyu sister okade enze midwifery ngenze ngawo midwife eKing Edward ngahamba wasebenza community health langa kuFacebook la kuCommercial City, right? Labantu babehlela khona umndeni kukuhle. Ngase ngingena ke sengiyosenza ama-office futhi akakhona kwa-health. Kanti ngizothi ma ngenza uhlelo la Sister Mildred oKhozini base bengibonthi no man lo uyakwazi ukusebenza nomphakathi. Uma uwumsakazi kakhulu wazoKhozini khona u-DJ wasestage. Kukhona okhuluma nomama ney'ngane mina ngakulo hlangothi kube khona owezenkolo kube khona ojimna nje uKhozini ngizela amadrama abantu banokuyididisa ke loo nto bacanga ukuthi sonke uma sesingena uKhozini sizo-DJ sizestage sizophendula amaplate. Uyakwazi ukukhula neradio uma ukhula nayo ngokweminyaka yakho. Angazi
ngiyakuyini. I get you.
Ngangena kanjalo ke manje as uLady D but uLady D ongafani kodwa at the same time uyakwazi ukuhlela eKhozini uma umuntu oyidevelophayo. uLady D ku social media, uLady D oyinfluencer ama companies amakhulu, uLady D oneyinhlangano zomama ama associations amashilaza khona uKhozini, uLady D ohamba ema hostela uKhozini, uLady D wezenkolo. I need to develop an age.
Yes.
I can't expect you to me figure fence le nto engiyenzayo manje.
True.
You find yourself uhlala ngoba ushintsha ngokwesikhathi. Esengiku 20 years, 29 years ngeke ngisenza lento yenza kodwa kufune ngiqhamuke sengithi mina ngikho ku social media. Nama followers o 200 and something thousand. Ngiyinfluencer la ngiyinfluencer khona ngokwe product engiyiphethe. Noma ibi product ithi woza nabazukuli ngikhona. Ngeke kulweze nabazukuli ithi iclient ifuna into. So mabe bonke abantu abangami bezohamba kuzoqhubeka kanjani iradio ingenise le business elifunekayo ngendlela yakhona. Uma kuzohlala uLady elo ehlela endaweni abantu abasha izo evolve kanjani uKhozi as uKhozi. Angazi noma uyayizwa. Iradio ivulele ngalendlela ukuthi umoya uKhozi ngithola ukuthi omunye usena 10 years, 15 years, 20 ingoba you develop with time and yashintsha ibrand according to stage yokusona.
Yes.
That's one place ongeke uzothi umuntu kuzofuneka uba group one ngeke ukwazi ngeke iluze ikhulu into enje nge radio.
Okay ma, so siyazi ukuthi ke wawubizwa ngo Sister Benji. Sasuthi sikhombisa ngeko sister Benji usangena emsakazweni usaqala on Ukhozi FM. But I also want to know the challenges you faced before and during Ukhozi FM usangena emsakazweni ukuthi did you get enough support from umndeni, did you get enough support from the community la ukhulele khona, because we have inkinga as ama artist as abantu abachuze I media ukuthi bavele bethe emakhaya aw ukhetha ukusakaza kodwa mntana uzizwa kodwa kanje. So I want to know the challenges you faced mama ukuthi azobusiza kanjani omunye umuntu.
Fortunately mangabe unabantu abakuthandayo nabakwaziyo futhi ungayiluzi ukuthi wena ubani, ungathi musufiya lapha busibo omunye umuntu kodwa ukwazi ukuadapta ngokwe radio umuntu azathi yazi bengingacabanga ukuthi uyena lo qhamukayo. Umama waqala wayilalela lento ngithe ngimuzwe esehlohlo abanye kuthi awu wafa ikhanda la sokhozi wakhala uma kwaze kwayinda ikhanda lani akho khandela elangiphathi angisho yabo, but kukhona babethi hayi usuzoluza isimilo kwathintini abaningi babe ngisupporta khulaza umkhwenyana wami nezingane zami. Ibona abantu ababe nginisupport enkulu ngalendlela nangendlela engangena ngayo, ngangena kade ngifama epilets ngosister ngangena sengena embobheni ngangena ezihlelweni ze community development engizwayo kodwa cause ina ukwazi ukuthi mangabe may his soul rest in peace ubhodloze kubiza ethi sicela wenze I reggae angiyazi bathi ngoba umculo uyathanda and flexible sicela wenze I reggae ngase ngiqala kanjalo wathabalalela uzalo ngayiphi inyanga ngathi ngizalo ngomarch sengathi ngiyangena mina ngangifaka base bethi ke uma abuzalo ngomarch uke Benjamin Tribe mu Benjamin Tribe kushuthu sister Benji. Ngaqala ngazana no Lucky Dube, ngazana bonke abantu kumanje ngilead trust yakhe. Angithi uyayibona? Ngoba ikufana nomi kuphi? Uthi uyaphuma la kuthiwa ngena la, cause you must be flexible. At the same time ungayiluzi ukuthi who are you as a person. Muqade uphuma embobheni. Uyakwazi ukwenza noma yini kodwa as long as wazi ukuthi representa le brand ngalendlela ufuna ngayo. Abantu imsinde qhamu ngapha nangapha ukwazi ukufilterisha ubone ukuthi mina ngubani ngifunani isteshi sami sifunani cause lenakekela cause lihamba phambili cause sikhondla khondla ngempela and abantu bethu bathembekile ba possessive they are jealous about us so noma bebangathini wena uyazi kodwa it all comes from love.
Ngicela ukubuza ke mama ukuthi siyazi ukuthi ke ngoba uthi it all comes from love and we also know that you are a loving mother not only to us the nation but at home as well ngoba usho ukuthi ena the time you started radio the people that were supporting you kakhulukazi is your husband and your kids. How do you manage ekubeni a media personality and also being umama ekhaya, because there's a difference between imother no mama.
Yebo
angazi noma doesn't make sense. So how do you manage ekubeni umama ekhaya and being the mother to the nation and also being a very good media personality?
I think lethi hamba ne personality yomuntu. I'm very outspoken and much at the same time I'm not outgoing ngalondlela. So it gives me time ukuba nezingane. But izingane zami ngalendlela sometimes babe hamba nami ngiya kude mase ngikhwela stage sekushintsha le personality ne persona sengiba enyinto. They understand the minutes ngene emotweni sengoma wabo futhi. Angaze muyezwe. Khona bazukulu manje bazikahle ukuthi ngiyakwazi ukuhlukanisa. And uthando lwami labalaleli they don't even interfere to compete with each other. Wonke umuntu uthando lwakhe. Uma sengithanda abalaleli sengisema hostel, they understand asimlindo uma usesema hostel manje, wenza lento ayenzayo. Nanga uma ihamba namashilas namajukujuku, luningi uthando enginalo and I used to manage. Kodwa if you don't have a partner or umuntu support yasekhaya, unganenkinga ngoba we travel a lot.
Yeah.
Even now nje angaze khangihlala kangaki. From Drakensberg I'm from this, mhlambe twice or three times siya travel even now.
Dinga khona ukuthi ube nomndeni supportive.
Yes, kakhulu.
See the journey in being a radio presenter kwenza ukuthi uphinde wasn't nabantu. It connects you with so many people, not just to the listeners as well, but kubantu abaningi kakhulu, because you create ama bonds angaphuleki through radio. So namhlanje, since it is Youth Day, Mam Lady D, what are the tips that you can give to youth namhlanje so that we can reach your age? Pin is fine now, we see dedicated, because you are one dedicated person, very kind. Uhlonipha wonke umuntu, young or old, rich or poor, wonke umuntu uyafana kuwena. So sifuna ukuthi ne youth namhlanje ikwazi ukukopela kuwena, ikwazi ukuthi ilandele kuma footsteps wakho. So what are the tips do you have for intsha namhlanje?
Hey, indaba isekutheni ngiyafisa ukuthi umuntu abe yilento afuna ukuba yiyona, kodwa at the same time ukwazi ukuthi ube nalobu youth ngaphakathi kuwena, kodwa futhi ngesikhathi uhlukuliswa ukwazi ukuthi mase ngihlangene nomama ngiyayikhohlwa ukuthi ngubani ngingene kubona ungasho ukuthi sasinge caption bakho ungasho yebo leyo uma ungangami be youthful ube young at heart kuze ima bese ngikhuluma nawe kuzwakade lo muntu akakhulumi from above ukhuluma nami nina ke abantu abasha ngiyacela Nkosi yami if you maintain ubuwena and then busuthatha lokho okukhuliswe ngakho and then ipersonality yakho boyona uyiunderstand kakhulu when to ubani uyithona kuphi uyiphakamisa kuphi uyimaintaina kuphi because indaba ihla ihlala lapho bese kunama personality clashes amaningi ikakhulukazi uma kuzoba khona othi thina sibadala sazi kakhulu thina sibasha si advanced ngeke ukwazi ngeke ukwazi
and also
baze bathi abantu oh shoot afuna ukuguga lelo gama ngilithola yonke indawo and angikwazi ukuliphendula ba I don't know to shoot thina ushuthi angayinaki noma usho ukuthi angibe rigid noma usho ukuthi angingabe yabo nje mina unasti sima engenile you can't hlukanisa ukuthi umam khoza ukhuluma no nasty
scene
you just become one like a month ago he was here ekhuluma isingisi ngithi awuthi ukehlisa ehlise ngithi khuphuke ekhuluma noma wakhe next time sengikhuluma nomfundisi abefundise ngila senza uhlelo labantu abasha bezenkolo noma befundisa ngelinye ilanga ngizothola nginamajukujuku sesibhincile lapha
yebo
bese ungithola ngisesigodlweni nondlunkulu
speaking yes. about ungafuna ukuguga yazi I told my mom ekseni I told my mom ekseni ngithi yazi ma ngizobe nginobizo wakho emsakazweni namhlanje and kupho kwazi mhlabe ngaye umam Lady D wathi nje ay cibe ngibuzela nimbuzo oyedwa kosami ubizo ukuthi uwenza ngani ukuthi engaguga
ungano ubuza ukuthi ngenza ngani lo ufuna ukuguga wena
wathi nje ugwa kanjani ukuthi engagugi ngempela ngempela ngempela
so sesihlekela sidlalela kodwa ngiyabonga ama compliments la amaningi ngiyawathola and usuke more than any time love yourself before you can even love other people so mangezi uyithanda mina naleli dokotela engaliphiwe uThixo kusho ukuthi abanye abantu bazomthanda kanjani nanokuthi it comes with ailments namanye ama package angemahle uma usuyitshela ukuthi wena you gonna sit down and comply ukuthi hey la umzimba uthi nakuthi fanele uyinakekele niyakwazi nokusikhomba ukuthi nangu ma
so siyazi ukuthi ke into esibhekene nayo as intsha so on Facebook abantu bethi asifuni ukuthi kudlale uSarafina or something like that sifuna ukuthi kube khona ama job opportunities avuleka for abantu abasha people are really struggling la ngaphandle intsha ayikho imsebenzi but sifundile sifundile sinetifiketi sinama bunch at graduate but still unemployment akave iphezulu rate yakhona so mhlambe uma ikuphi la ngasicebisa khona as a youth ukuthi are we doing something wrong or yini emele senze right well how can we tackle the unemployment rate ephezulu kangaka in South Africa
there is nothing wrong in lwenzayo nothing wrong no sengenile emsebenzini uthola ukuthi uyamphelela umsebenzi uya retrench mina ngokwami ngingafisa ukuthi let's say la ukhona khona umuntu omusheceleni kwakho la ukhona khona musuphuma unfortunately asithi uyaphuma mdudu ngeke kuthathwe wena obaduthi aphuma
yes
kuzothathwa umuntu kodwa ngiyafisa mangibuka khozini hey baningi abasha uthi uyabheka uthi mhlambe si 2 noma si 3 abadala but still akwanele iyouth ihleli phansi and kubuhlungu ukubona ukuthi besikhathini esiningi uza ngasazi ukuthi uma ngisuka la ngigive up ngivane ngidivate ngiyenze and mhlambe lento afuna ukuyenza manje ipackage ehamba nama challenges amaningi angemahle kodwa engingakusho ukuthi umdala umncane ongakanani isikhathi esibhekene naso sibhlungu kakhulu
yes
sibhlungu kakhulu
but into engiyazi mina ukuthi umuntu nomuntu unesikhathi sakhe so whether you are unemployed or kubhlungu kanjani but into engiyazi ukuthi uNkulunkulu uyalenza icebo yonke into inesikhathi sayo if mhlambe ubonile ukuthi you are graduating sengisho nje ama tips to the youth you are was graduated this year so I know ukuthi impilo ibheke kanjani but
uyazi use lapho nje lu uma ngibheka ukuthi ukufunda kohlale kubalekile
yes
ngifisa sengathi mina ama companies angathatha kakhulu nama individual nama ama private companies azosebenza la ngaphakathi bakhule khona la ngaphakathi kube mhlambe izokwazi SABC ukuthi kukhona lo yedwa kukhona ama companies awu two runway youth angase manje ngizwe mina ngasebenza ngafunda nga uness ngasuke kube uness ngenzi BA yamongoye ngasuke kwenzeni BA yamongoye ngenzi BPhil Stellenbosch nginama degrees ayithu yangibona
yebo
ukuthi mangana ngiqale kuma diploma ngkwazi nokwabala ama degrees wangitshela ngigcine sengise Stellenbosch University ngigradile yonke indawo kodwa ngikwazi anga ukuthi ngithe ngifuna umsebenzi oba ngathi mangiphuma la ngizothola phomoni but ikubhlunga manje ukubona ukuthi manje akusayi nge choice omuntu ngangine choice ngaleso sikhathi kodwa manje
akusenzeki hey but kuzolunga into engiyazi ukuthi kuzolunga ya ngekuhlale kunje uNkulunkulu has icebo for each and every one of us wonke umuntu une purpose ngoba la emhlabeni so ngoba ela emhlabeni so mam lady D so wrap up the interview what can we expect from mam lady D in the near future do you have any plans you want to share with us you know
ama plans am as ukhula uya slow shutdown
yes
but at the same time siyama breadwinner sibangaka ngesikhathi ningaqashiwe ngesikhathi ngiphuma mina ekhaya khona about 6 when you think aqashiwe angithi ayizwa lona nama nje ngicabanga ukuthi njengoba bebaninga ngabantu engibondlayo mzukana ngiphumile what will happen that's one thing if I want to put bayicabangele ukuthi uyabuka umntana wakho babuka nabanye ukuthi uNkulunkulu wami uzophuma siu 6 u 7 siyintsha siphila ngaye uyizwa lento engisho angeke ngibe too drastic mark kuthiwa ngiyaphuma but engishoyo angikwazi ukubiza amagama ama service provider wa telephone engi influencer kuona angikwazi ukubiza ama products ezimpupho nama polish engi influencer kubona that is another angle esengivulile engibonthi izoqhubeka I've got companies that work with me angithi uyabona so kodwa ne outreach as a person of my age fanele ungakhohle ngine birthday drive evula amathuba emsebenzi every year we kwenziwa imdumezulu birthday drive ka Lady D ngizoqhubana nezinto bazisiza abanye abantu ama companies abathola umsebenzi akwazi ukusebenza holelwe ngale birthday drive ka Mam Lady D as a brand
so Mam Lady D abantu kuyabafuna ukuconnecta nawe on social media I know that you're very active on Facebook on Instagram as well if I'm not mistaken so cela social nje ama handles wakho ukuthi abantu bengakuthola kuphi some people might want to inbox you befuna ama advices ukuthi Mam Lady D ngifuna ukwengena emsakazweni ngifuna ukwengena ukukhoza ngiyenza kanjani
kukhona into futhi engifisa abantu bay understand ukuvula namathuba emsebenzi I pay about 10 people mina every month
okay
close to 10 people abe team ka DK network abangenzela I digital abangisenza show ukuthi ngiba right abantu abakwazi lokho ngokuba khona kwale brand there are 10 people who get paid every month so even then I make sure go do ama social media ami ngiyazenzela mina okuningi then bese uthi lapha nalapha bese beyangenzela okunye kodwa nje mangikhuluma khuluma nami umuntu uma LDM khuluma nami but there are times where I refer you to DK network okuyithim nabanye nabanye kuleli office engilishoyo bese isikhathi esiningi umuthi nje at Lady D wabantu engawuqanjwa abalaleli lutho wabantu right
yes.
no Lady D ngaqanjwa basakazi ukuthi Lady D sekuthiwa nasi stage name siyafuneka so at Lady D wabantu ku Facebook
okay
at Lady D wabantu ku Twitter Lady D Khoza ku Instagram
all right
yes
ay sema khuluma
this is a MUT radio podcast